Hey, we are eating bumba, my king one. akona uti tunyukwe hlawula kamapumulo na wafika walobona ngaphela ngabona uthi ayikho phela lena insambathela leyitshela ukabahu izanga zombili ziyakhezana amasanga akhala kahle amaemabili ngithi ngihambi neto ngihamba nesikhapha esincane ushintsha mshobo intombi sibuye ngathi hamba ntombi olusinuba mawufuna ukwazi kokuningi ngalokho yosola tfosulase-ofisini lamajema ngithi thula mlalela ulalela amakhekhe kabasha abashaya ingoma emnani ezenkosi kamasikani umshobo engani kobe nakani umehlulwazise noma sezimkhandela umbili bonke ababalandela thina baphelele emoyenzeka ngithithi sixobha ngayithombe ngithi ngizosongiphelela apho kufana bamhaya ngoba ngisabanjaniuthonine kahle kahle ngizomisa abalandela okuyiyo bathasiawushiye ngibona